Chuchuma kama vile unafua Kama unapika basi nije kupakua Chuchuma kwenye chocha mabua Ila chunga mchanga singie kitumbua Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo Chuchuma unitoneshe kidonda iyo Chuchuma unanyoka na konda iyo Chuchuma mwenye mlima kidonga iyo Ai katoto
Moto mo
Moto moto
Moto mo
Ai bai koko
Moto moto
Joto joto
Moto moto
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati Chuchuma, 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 chuchuma
My wrist feeling icy Bad, bad, yeah, but nobody's wifey Chuchuma, so they grind the healer guy From the 90s, living legend, girl, I might be The G-Wagon, make you wetter than the ocean So they come down in the lotion Hennessy, said the thing in his emotion Is the remedy, so for you bringing the potion I got auto
Moto, mo
Moto, moto
Moto, mo
I buy coco
Moto, mo
Joto, joto
Moto, mo
Ebony, More energy, eh. Call on my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, eh. You feel the many down many motion.
Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, Tukunyema, pilau lau, nipe supu tena Mashau shau, kana sinema Yani kana kula ndizi bila kumenya Basi nipe za kichina, eh
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee
Mzamba,
viuno vya kusigina, eh
Mzamba,
fanya kama Jet Li Navocheza kwenye chaki kana taka akataki Na chumba ni varangati kwa hito Na pembeni katikati na katachi Bila wasi kamedata na wasafi taito
I got toto
moto mo
moto moto
moto mo
I buy coco
moto mo
joto joto
moto mo
kamata
ukuta shuka mbaka chini teke down zungusha
kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
kina dada mko wapi